alafu na jianga like on a daily. Unafaa ujue mind yako like kuwe ready to for any shit you say. Like get your ass up bro on a daily.
Yeah, the right man at the right place makes all the difference.
Ah, all the time. With the right handshake.
Leo inaweza kuwa siku mbaya but kesho tunakuanga na si kama human beings tunakuanga na hope for tomorrow. Sijui mbona like hope for the future. Unakuanga na unajonga tu future itakuwa fit. Itakuwa fit.
Hope for the best.
You force yourself kuamka and then you take up your responsibilities for the best. For your future.
Even a meal fine. Always hope for the best.
Get your ass up.
Ashokupa na mbake by force.
Mbake ni father kitano.
Contact me.
She looks vibe, she looks vibe.
Sasa kila siku niko na nguo ni yeto. Ile matabai weed first. Sina boyfriend as weed.
Swear ya ku link your smoke up.
Bro niko bridge na zampigia saa
hii. Staff na wananga si ya ku kwanza yeye shore mwenye bro venye tu kibe usema shore yako na tat nini like shore na today kukua.
Sasa sisi judge.
Sijui kaa hey, maniggas ukwa serious about like we unachukua relationship mse unapenda kuwa dominant ama unapenda ikuwe
mi ni chwani chwani mi ustaema
equity
as much as I like to assert dominance in some situations lakini we pia ujakuja kukua furniture lazima kuwe kwe own person
exactly so
lazima kuna balance thing but bado mi ndi yo ni 51-50 yo ndi balance
ya mkia mabeshte kama mlikuwa mabeshte ipi yofa mkia mkia mabeshte kia mefama mkia mkia you know, your best because I'm going to cool it. And you split half up. And there's a share, but so
sasa hiyo atacha
bro cause sharing
ni open kama kuna kuna distance
sharing ni crazy bro yani alipe yote ama nilipe yote cause sharing ni mimi
but any
example sikule basi peke yako order
mimi ndani kama
mimi naona kao come invite
but sharing mwingine ali insist
ni
ni suggestion yako bro
kwa sure share na nikalipa akaniambia ti lazima nitumie lazima lazima
buda anaweza
that's okay with me nitumie ndo sisi katani
paske tu
Unasani
fuwa, unasani kutanda buda. Zero pressure, niko hapa, niko
hapa. Undaku ura labo still.
I see. Na to atu the sticks. But me, I'm telling you, her status is full of memes and TikToks about that bitch, bro. She's always in the house.
Bro, she ain't going nowhere.
She ain't going nowhere, my boy.
Unasema memes are for jobless girl. Ni kama ni kama demo na dated. Hata ukiendelea ni jobless or you cheating.
You see.
Mbona unataka kula 2 AM on a Tuesday? 2 PM Tuesday ndio unataka tukule mbona?
Hai
mimi ndio nataka mama.
Eh bro.
Pia dina ni karibu na kudinya.
Nice plan.
Yeah.
Sema shot okay nje usiku.
Yeah.
Shot okay. Ah let's go do shots at the dada. Shots ni hapo.
I know a bus somewhere around the corner.
Bike ukijana.
Yes, I feel.
Out of the stone, I pray the owner.
Let me see you, bro, but
show my job.
Bro, I'm asking
you. Look, can you feel like, damn.
You heard you quote that in my mind when I got
it. Sure is scary yet. At the moment, they're scary to me.
My name's only scared.
I'm contracted, but yeah, they're scary.
Yeah, sure is me and me. I'm
sure is scary.
As a man, that is a very scary mindset to move
like,
out.
It's here,
like me, I compare sure is trust you.
Like, if
you're
sure
you're going
to move.
But you and I.
Nah,
bro, trust me. Shorty's play like that, but you can play the game better as a man, you know.
Where's the chance of shooting that game?
Bro, I'm telling
you. Ako steps ahead.
Ni like ni unadai kuhit alafu unaanza kusaka chances zako kupata ngapi
Guys, when relationships, bro, mkwange tu ready with that. Ready text, you wanna fuck with shit, like wanna link and she's ready for it.
Until, at a time amekwambia we, uko like we,
what you mean
speaking French now? You speak French?
Ask what I'm not playing French.
What do you mean we? What do you mean we?
Wameitumia.
So I thought there was better time.
Mkwa kwa Uncle Phil. We?
Who's we? Who's we? There's something I'm looking for.
Should I be starch food? Life is stuff in a sunny few stuff.
Smoke.
Unga.
Nishaona badala ya kubai grinder naenda tu busy ya bakery. Buni pay ile kichungi ya nini. Nataka niende nitengeneze keki kidogo. Kumbe keki ni hivi. The big bake, real bake.
Who smokes in here? Roll up. Yeah, and I'm a rapper, hold up. Look, my rapper, hold up. You, yeah, I really wish you let the combo flow.
Hey, welcome good people, come back to Dojo Nosi. Another day, another episode, manze. Kama kawa, jinangu cha change. I'm still your host, Jacob, aka the Black Aristotle. Your baby mama's baby daddy. Sexy Teletubby.
Zazi.
And the Black Ninja Turtle, manze. Yes, now let's go back in the trap. As you all know, Dojo is a Japanese word for place of meditation. Nosi is a Greek word for knowledge. But all you know, the genus in the trap to Manze. I learned a couple with a couple of OGs up and down.
Yes, sir.
To remember you from my right to my left.
Left,
come on, chain, yeah? I'm confused what to call it chain. The OG Lloyd up and down. It was good, bro.
It was good, man. More good.
Copa of the president Donella made the pin.
Don Dada, Don Dada, Jinani, Don Dada.
Yeah, to Don Dada himself.
Don
Dada. See, I have a Jordan AKA better than some people, but still, okay.
Yeah.
To go to the bridging people like a corner and someone like Joba Stark and say Joba.
Yes, sir, you know, man. Kushaiti King.
Yes, sir.
Kushaiti Kemeti King up, you know, the real Isolen, bro. Real, the chosen ones.
So bro, let's see if you find out if you chill to have conversations. If you're too pertinent during the week or a month for us. It's too much from your perspective. Like, the nation is there and age, man. You maybe you can stumble upon us midnight, mahali, and make a conversation. You can sleep your day. But if you're ready, you can get a pod. Look, too crazy will happen. Kwa hapo na Mwiki baki ya Mdendi.
Sure man, R.I.P. R.I.P.
Former president once. Unajua sini kati tuko na young history. We've only had five
presidents. Yes sir, yes sir.
So let's not to celebrate. Hata kati na chuki, hata kati to bow. Hata kati maybe to quit in a certain
difference. Nah, nah, I think that inakonga, it's either love or you don't care, man.
We love you, man.
Either love you or I don't care.
I think we need to appreciate you.
Either you're indifferent or you're passionate.
It's not hate, it's love or I don't give a... I don't see.
Then it goes too nice.
Kabla tunye kubrek danzumi, unazani mwana asela kwa like, oh, he was the best. Niko like...
You don't come here.
Because you hate... Just look at the leadership. Juna exist within sai. Una glorify you ingine too much. You know what you're right.
Yes,
like, I call the best government, I call democracy. We call that post-election violence, Vuda. See, I'm still here,
I'm
still in midnight, Vuda. Like, I'm here some good shit here, Pia.
Majority.
As is politics,
balance the skills, maybe.
Politics always has.
Lakini,
but in terms of like, nikiangalia, you know, always the, mina semanga the good to angalia the good or to hate the bad, you know.
Exactly.
So stuff alifanya time alikuwa reign yake ilikuwa fiti for sure. So like, in terms of like economic.
So you should like one good memory. Mika na kumbuka tu msako.
Yeah, one good memory. I think he was a funny guy, Mika.
Very
funny. Yeah, look how funny it is.
Mavia,
you my bro.
Mavia,
yeah, niko you.
Yeah. But mimi namkumbuka na mad since pia alikuwa kak. Na sasa not dance with the dead man. Like if there's no the press conference in the bibi yako ati this is the only woman I'm with right now.
I think it was
forced. For when the president
alikuwa yeah for sure.
The wife
would mean president.
The wife was on some different shit for real. Wife wake alikuwa on some different shit man.
So as a matter of president but the same. Cuz thing is important.
But me I'm telling you
I sure he did that to me. Siwezi kubali
even if you're the president for like you have a side show really. lazima tu. You can still stick with the, you know, 50-year-old or like 60-year-old mama.
But the mama, the mama.
Unless mkoko wa culture yake akina the au preso wa Lesotho, you know.
Swaziland.
Unachiki hapa Mkenya tu Alice anasema kumbe Jezebel akona kitu tight kuliko manzi yako. Yani he means yani bila amefika Kibaki amefika huko.
Lakini Kenya umedi manzi. The jokes are like on shit, man.
You know, up to date, bro.
Sasa hii pongi ilifanya David a kill man. Ndio Kibaki pia anasikizia. Kibaki uko na loose still. Yani but those are the vibes kaka sasa zingine si somatic au si big stories. Na vitu mazana no story ya kusimp tu yani. Watu wamesema Kibaki pia anasimp. Kwa fikira tu relationship still. Unajua wanaume wakika chini.
Kibaki unajua
we must complain about girls.
Staff naweza sema na Kibaki. Akuwa simp. Unajua sisi kama kwa culture yetu like African culture to trace back tulikuwa na hiyo polygamous and shit. Ulikuwa unaweza oa wives wengi lakini first wife alikuwa like priority kama first wife unajua hiyo jina. First wife. So hiyo ndio kitu yenye ni kama approval huo Shori alikuwa anatakanga from Kibaki ulioweza na amesimama kando yake. Unaona? Kuna time alimforce bro kusema kwa public msee yeye ndio Kibaki yako na the only wife msee. You know, yeah,
that's insecurity.
Alikuwa na lose it.
But I think it's normal to everyone in a marriage relationship.
Nah, what you mean it is out bro? Haiwezi kuwa hivyo as in stuff ya love unconditional love according to me msee. Ni unapea msee akona space yake like bro. Mse lazima umpe space yake.
Bro, she knows how men.
Privacy, you know. Like, we all exactly. Need this.
Umse lazima bring self, bro. Kitu nini interesting. Unconditional love.
Bro, unconditional love.
Love must have conditions.
Yeah.
According to that's me, true. Love is very conditional. Like, sayi ndio dema kupende sayi. Uli dem stranger umemkatia kwa street.
Kwangu, bro.
Love should be unconditional.
Dema kuna this. Dema lazima
akwe. Ikuwe nini nini.
Anafaa kuwe. Do you, unajua.
Ifa ikuwe.
Nataka kuelekwa swim kwa cave mahali. Mama, you do ukifanya hizo vitu zote, nikade maamue, dema za kwa, dema mimi kabisa, dema kikusho. Like the longest girl you nakwambia, take me to 5 dates kwa hizo spot. Na kupatia vile unataka. Na kupea everywhere is style.
Let's stay home and sleep.
Eh, you can choose this. You kuna hiyo choice.
Yeah, do. Kama bwana, love is very conditional. Hata demo yeye.
Me can deal with
that. Bado unapenda demo yako for no reason.
Na bro, wacha nikuulize. Wacha nikuulize. Kuna time mimi unaweza like you diff, like right now you're doing you. This is you bro. Stuff yenye tunafanya this is you. Unataka kuniambia story akikuita hapa sasa hii ni 6, nika 624. Sasa hii story akikuita, "Hey, where you at bro? Kuja deja ama wapi sasa hii sasa hii?" Alafu umwambie sawa na kama. Oya Lloyd Donel tu it is any bro next time
love is conditional
kadi sasa anafaa
jua ifonyash
yeah you doing
you miss as he move like that
yeah so so you ndo unconditional love like but, anajua
yeah,
you
want
me to do you
yeah,
so
make,
so kwangu kitu mtu kama nani mtu kama Lucy Kibaki
that is too much power
Lucy Kibaki bro hakuna staff alikuwa anatusaidia nayo except kuitwa
but first
wife
but
first lady bro
so
alikuwa anasema the current
tones
bro Eric na the current first lady ndiye anafanya stuff kai hiyo as in naona for sure
tu ukumbuki
wallahi
Kibaki was out
there loved that yeah my bad
labda si parliament
na but sasa wenye mimi nimeona at least kitu unajua mimi kitu me truth ni kitu meona bro mimi huwezi niambia mimi nimeona mimi kitu nimeona nimeona marathon ya huu the first lady anafanya beyond zero beyond zero bro at least she's doing something bro
yeah,
tunaona hata
so
kani PR ama wherever
but she just likes giving back
yeah bro she's cool come on what you mean PR man
ethical duty
simskiangi hadi bro una mean hadi PR simskiangi hadi say aongeangi Lucy alikuwa kila time anatupigia kelele bro
lakini sasa
RIP man
what should we say patriotic lazima tu
lakini unajua you all mnaongea about unconditional love lakini unacheki you can ukona shauri wako yeye you have your girlfriend and all that nini nini lakini another bitch anakuhit up don't say my deja you pull up ni kwapa what wewe niambia see you'll fuck the unconditional love and go to the other shauri sindio
hii inaweza happen still Sasa unaweza tumeongelesha unconditional love. Let's see fanya kwa ipod. Si tunaweza soma hivi article kwa tumani now more. So niliona a very weird case of love. Na hivi unaweza kutoa ni very white people shit.
Yeah. Yeah.
So kuna an owner of a host on a decide he host yake ina comfort when she gets upset. So kuna hapa ni toshania, ushajua tu jina fani, ushi toshania.
Shania.
Alafu host yake ni toshaina. So ushajua hapa toshania. Sana sema, like the way tosabanga with pets. That dog you feel sad, itakuja yaze kuka around you, paka yako ni nini.
Jokes.
But kwa hipo nipe lusha through the length, kwa manga, pets ni paka ama dogi.
Dogi.
Hizi kuwa na host, hizi shishina mdinya tu usiku. Why the fuck are you getting, uweze host ni big, uweze you get close to a host. Kati uko sad, umekuja kwa na host hapa. Ushe ni tobeto kwa OnlyFans ingine crazy.
But check out the best. Shout out to Shorey with OnlyFans.
Hey, kune lazima. Saitu kwenye relationship. Quarter an account.
You'll be helping us during this.
We might need it.
You need to know what you're getting yourself in.
Tafta imzuku mbele, we might need that OnlyFans account for you. Fungua please. Ati ni mad, but then you can learn these apps. Zimekuwa mob. Yeah. Mimi na notice. Tushe kwa lonely hivi like over time ama ni sign hiyo people are lonely. Jo dating apps, social media ni nye daily. Kuna new app tu ya kuchat live. Wacha tu watu
every day.
Ati social media. Just people kufungwa tu sehemu wake video. Best strangers akuangalie, muonge.
Switch off your phones. Switch off the
damn. But wanna feel ni wasabi. Jo tukua wasa wengi kwa hitu
ni tukua wengi but una check him say.
7, 8 billion people in this world.
8 billion.
Kuna tiyo need to connect. So kitambo ilikuwa inabili too many. Unajotoa sayi kwa tawa yako. People you write letters to. That is it for you, man.
Man, I wish you would have been understand, man. Things were easy, yeah?
Bro. You say, man, pardon.
But, sir, the technology. Yeah, sir, you're the technology part. Sir,
the end here. Doctor, my head aches. Unapewa heroin.
Because, sayi, you know, zafanya shit for your own. Literally everything for your own. Kitambo aungeeza. Kamula upate mtu wanza kufanya shit ata. Ungesaka miles.
Nebu fikiria vile hata app ya notes kwa simu ni important. Kitambo ya to remember shit. Nibadaduka medi kwa foreign afani kumbuke shit. Hadi kiasho Tuesday.
So hadi kusa mwanda.
Nafaa kumbuka one shit hadi Tuesday. Wezi jiendeke hadi reminder manzo.
Ole bro, this is a
part ya, technology bro.
Kitambo ya tusaidia.
Bro, ime tusaidia like on a bigger part.
Ime tufaka up lakini ime tusaidia.
Yeah, pia ililetwa, unajua stuff yenye mimi kwangu na nanga like Loki ililetwa for one reason, unajua kuna the positive pia, but kitu positive unapatanga ndio utaambiwa mostly.
As of course, mtu hawezi kusell na shortcomings, hakuna dawa unauziwa na side effects.
So kitu kwa technology, negative side ya technology ni mse huwa kufind out himself. Like hadi naonanga Loki nikaa watu hadi wasemangi atuambiangi
sendi kwa social media
juu side effect yake ni on like wacha nikwambie ya dark one dark side
anachukiza ma password za non online na anajifon na alafu ajipotea
apart from hiyo unacheki sini energies si ndio unajua technology yao wase wanafanya tuko na kitu inaitwa collective thinking.
True.
Like wana alter venye anaweza alter tu venye a whole village tuna think bro
ukisha kwenda kwa agreeable like unataka tu
kwenda exactly
just want to belong
to people. Sasa kuna hiyo generation wenye unasikia lazima saa moja watch news bro, saa moja it's a program, amekuwa program inaitwa program,
it's like that you know, it's some problem for real
program, yeah,
a set of instructions
come to the news room
that I put
news in the same shit bro,
unaenda mbali fucking 844
with the same
unapata wazazi wetu siku hizo wezi hakuna kitu kama evening tea bro, as in culture yetu literally bro, tulikuwa jioni unapata kuna uji, wasee wanaza chill, wasee wana chill tu wanakunywa, kuna hiyo atachi, wasee wana get along, wanacheka tu.
Chill tu manze.
Bro, that was, hiyo ni so human bro, as in, sayi literally, utanyamaza, unaget, tukutane multiverse, like tukutane multiverse.
Speaking of multiverse, sayo wameunda hiyo shift. Ilikuwa shaunda unezafa hiyo kitu ya multiverse uingie, mtu wa feel. But sayo pia unezafeel.
Oh,
so sasa hivi kosha a lot of sex offenders wako about.
Yeah, bro, as in
you saw a lot of shit
pale. Yeah.
Na majig huko
hizi. Bro, where is it to is the first thing that comes up is on sex offending shit.
You watch bro. You watch Black Power, kuna series nyingine ya Black Power iko na hiyo
stuff. How you virtual?
How you virtual?
In the metal virtual.
How can you be that? So
I was first.
But it's smart, you know, it's smart.
You can make your space. Of course, yeah.
Obviously, it's a
smart. Obviously, the scheme, but it's a good scheme. It's smart.
It's smart, yeah.
It's a smart scheme. Have your scheme is smart.
There's always something.
Yeah, they'll always
send
you something.
It's like, when I'm going to have the human brain or something, I swear.
What was the moment you figured
out? That's how usually you have. You want to figure out the human brain.
You know how to manipulate.
Twist.
You want to do a funny
bro. You want to do one as someone as a record, subconsciously dead person. The moment you die, within the first couple of hours, one's a record, like your last couple of memories.
Bro, I don't even want to know what they are, bro. That's weird.
You have to call it for immortality.
Why do you even, like the time to expand life.
The word you say, walisha yekaye mambo ya heart, pink kidney kwa binadamu, washa figure out mambo ya heart.
Yeah.
So it's subconscious. If you imagine, take your memories, take your robot, what is a friend now? Like, all your memories in your life, you go uploaded.
Like human beings tumetry ku survive bro, like ku escape death bro. Death ni inevitable mse. So unaona shit ilisha happen bro. As in bizima unadhani mbona kulikuwa na mamami bro, mamami. Ma kings walikuwa na jaribu kujipreserve bro. Yeah, so they'll all pass away bro. This stuff to inafaa tu kuwe tu comfortable nayo. You do your stuff, purpose yako, wewe uturecord hapa, si tuvute nini hapa, tuke fit.
But mimi siwezi kubali kuishi maisha nayo finality. Ati you should accept you will die.
Nah, see.
Although I accept, it's something.
Who accept me? Yeah,
it's something.
Yeah, as in.
But you have to accept, bro. At the end of the day,
bro. Who knows kitu yenye tunafanya? So tuna controliwa tu mzee. I feel like
yeah,
bro, sure. Trust me.
Would you rather blame Tusoba or maybe too?
Yeah,
but Tusoba akona depression, yeah, crazy. That's yeah,
because that's
so true.
Yeah. Depression ni everything.
Aye.
Mimi nakwambia siku moja nitakuwa tu na
mzazi. Depression is real, lakini ni Mr. 2. Breathing, bro. Breathe in, bro. Life is serious.
I'm going to go to the comedy. Of course, shit for someone like you. Live and connect, live by any part of your life. Like, within that, yeah, you must live for something. No, like, lazimu you commit to one thing. Just
surrender.
Find one thing. Exactly. What do you force people to do? Exactly. Is that you mean at Rendell, you can be a daily? Is that I can be a marathon anywhere? You'll be like it, I'm trying. But I could be committed to it. What? In a balance measure, I could compare to balance.
Like, maybe there's something
I have a constant you. Thing I'm doing every day.
Your acceptance is a lack, bro, I think.
Yeah.
Because if you accept something, bro.
Ambition is overrated still.
It depends. Important. Not overrated, bro. It's different with different people. Me, I think every human will figure in a different way.
Mm.
Like, there's a furai, nigga, a chance me give a yo kili yako ni jue. At least. Even 5% of what happens, bro, because najua tu yangu, mimi nakujua yeye, my bro. I know him, but you exactly what
happened. Kami mwenye hata my thoughts as zingine zinani confuse.
Yeah.
So unajisurprising, how many times do you surprise yourself?
Kwa like,
I didn't even know you could do that. How many times? Tunakonga na hii, tumambia wa sayi ndio shida sayi. Tunachase enlightenment, so tunabelieve. Like, everyone has a right to be enlightened. Even as a right people, more people are rich. Somebody has to be poor, somebody has to be stupid. Balance. It has to be somebody.
Balance, yeah.
It might as well be you.
Never
know. You accept it as a poor. You mean majority rules as just astronomy? You believe in Maui. You find yourself returning to God.
Exactly.
You look to any easy question. I make so much sense.
Yeah,
I do easy question. You just have to accept it. You use it to balance yourself. At a current atheist, you still use that. When you're atheist, born out, you still believe in
God.
What about religion?
Regardless of. Of course, if religion is weaponized, Catholic Church is fuck up people like Constantinople. It may war more people than any war, any disease in the history of.
But do you think all this is true, man?
You're mad still.
So you believe it's true?
True, as
like all this religion.
You must believe in something.
Okay, yeah, I believe in God. They have a religion. Yeah. Where's the issue too? Because
maybe the reason as to why I don't give a fuck about religion. Ni kama maze. Think of it like a maze. Umeka rat hivi, unawambia ukifanya hivi, kuna choices mbili, reward na...
Hizo ni tuzasa afterlife, misa
si afterlife, as in kila religion, yeah. Inakwambia, kuna positive na negative.
Unajua,
ni kama... So, bro, ni all the same. Ni venye msena kuuzia something, unaona, at his price, unaona. Kila msena kuna price. Unaona
yeah. Lazima really.
But saa
kwanza ni bei yako ni
bro yeah. No, hey bro mimi nasema
nini kwanza niona price
leza like price kila everyone has a price bro like ina depend price yako yeah
like hata hiyo kuko ukisema the biggest shit was a fan see what was a make can kill the person killing for somebody kwa tu demo za kupiga
everyone has a price
roba sasa hizo ma brazil hiyo ma price nazo bado juu bei yako lazima ujipige kuje kwa market hata sura yako juu hao agree you something
lazima ongelesha bei yako ya ndugu reje ndugu ndo
hivi hii ndio tunasema deka
ni shida hapa
mimi usamu ni handicap na sije lazima tiwa kwa bad shit hapo zana niliona funny story nilicheki wazo na sisi soma articles kuna mtu akona world record ya to watch movie for the longest time with Spider-Man away from home 292 times.
Mm? That's a record.
In the world record, you watch one movie consecutive.
Two?
I'm watching 292 times. Now he, I'm a break. I'll go on a record, he'll go broken, I can take back.
So, say my Spider-Man,
December 17th
like yeye anaweza kuambia nini like view yake naweza tamani kusikia view yake ya kitu ame like kitu ame review yake ningependa
kusikia Julia account tunazo sasa tuna watch kijani
yeah.
Ni cinema unaenda
yeah.
So pia ni dome sana tumia for this one shit
pia juu na believe wewe una believe like ku watch the same shit for like the
CSE
consecutive days.
Kuna movies ni moja kuna times kuna show
itakuwa different like itakuwa different every time
si ndio kuna comedy different unaona every show unaona maybe just storyline si moja for that show maybe ulimedina dimension moja ya character nyingine una relate to at that moment kama kuna character moja solo ulimedina the whole show so unatosha na perspective yake yeye ndo unamfuata
kawa sasa anapenda Zendaya kama mimi utakuwa na baby the whole time baby dang
but ilikuwa na imagine that type of show still hizo show kama Euphoria hizo elite hizo high school movies zile ina portray teenage sex
yeah
na cheki
zina explain about drugs and stuff yeah Euphoria is a good movie for
17
but still happening
refer to every 18 year old award
kitu realize like me every generation it come things are happening faster for them
so far
yeah bro we're getting faster life is getting faster for sure
maybe when as me when I was growing up you were still prone like you were prudish you were too shy about this shit like when you got how do you got to make jokes as sex class 8 we don't go poor.
Mentioning the word sex back in class 6, 4 was just like
class 6, I remember as my nigga, I said you dentist, man, that's a name job. I was a dictionary daily, kazi yake ni kwa groups, kwa kind groups. So kazi yake ni kukuja na bad word every day. Kila mda kwa na kazi yaka kwa groups. So kazi yake ni introduce us vocabulary, matusi mpia naza tumia leo, due to the cause of my day. crazy. Shout out to my nigga Elton.
Out on the dentist.
So last name, wanna check. So
crazy.
But at the time, it could have felt like easy to overly expose. We would imagine to grow up on the internet. Then look back to your parents. No, not us as you want to stop.
Bro, I be like, seeing two like girls with phones, man.
Like you're a phone. Mm-hmm. I'm a co-adult, kuna internet.
Mm-hmm.
It transition may happen to boom. Like the fuck is
happening. And I'm stuck at two, yeah.
Alafa, you tell me when I'm telling myself you're on YouTube. I'm telling myself you're on Facebook. You're not doing this video. I'm not doing this video. I'm telling
you. Mtuende na hita, hivu ni... Nisaidia simu, hii simu sidi kwa aje. Mwili
fungwa social media, kwa uchaki ya
sai kuma me switch to switch on data
class 4
yeah
you come back again class 4 still
yeah. Back on Facebook or still
Facebook
on
Facebook
Facebook imetokea
then class 4 oh
Facebook imeingia Kenya that I was aware of in 2009 2009 that I am very aware of Facebook ah 2005 imekaa but sinaotoka na BlackBerry still mimi mtoi
me seemed like I think around 2009
you 2007 na mkadi YouTube in Kenya YouTube ilikuwa 2009 YouTube was 2009
but like Facebook hit Kenya properly 2011 wallahi bro
2011 Facebook was there
bro na mimi nasema kwa bro mimi hadi 2012 sijaji
mimi naongelea mimi wali juu uko jo internet
2012 ndo nimeona saa Facebook imeshika
yeah same cuz that's when I had the idea how the internet works and
2012 nikwambia like kwa best friend wa Roro
Yeah, like
Nairobi children, bro, me used to give
people my mom's number waambie nipigie zi masaa
sikupata namba ya maid bro tukio prime still
the same shit bro
tunakata nata namba ya maid
using my mom's phone bro
hizo shit
like you only to nikiwa home
you can only call me between these hours on
my laptop
na jua from jioni nimechukua phone yake
imagine you are on
my own
me I could use a laptop but I got computers
after but before we had a computer
mzee wangu alikuwa hapo mzee wangu alionanga host time ya auction sijui alikuwa alipata home at the best time and that's about host in auction shit amekuja hapo na bare shit kwa sababu hapo na ma monitor hiyo ni room yako sija download hapo GTA
oh my god
mtoto yako set mshaka kuna video game kwa bedroom
Damn.
Ushababu mtoi wako
ni watu wa town.
Ah, mbaba mtoi wako for life.
Kuna kuona ni ni watu wa town boss.
Mimi nasema kuzisa. Bro, unacho
ni watu wa town. Mimi unajua.
Mimi naishi Kisumu huko ndani kwa estate.
Sadi mimi nilikuwa naishi Kisumu but si kwa my estate bro. Mimi nilikuwa naishi Kisumu.
Ah, let's shout out to Kisumu boys.
Mimi naishi every all over the country.
Ilikuwa past Mamboleo. Unajua past Mamboleo
hiyo.
So unapata
big man.
Yeah, mimi niko naishi Kisumu.
Ni for the difference.
Crazy.
Mimi yeah. Ni the city mimi experience.
Mimi ni grow Kisumu bro, like nilikuwa nakuja Nairobi naona watu wengi wa Nairobi kama hao.
The eight pizza for the first time.
Wala sumu wa sumu wa Baba Jax.
So hizo ndio nimekula pizza for the first time. Hizo ndio class 4. Class 4 ndio kula pizza mara ya kwanza. New to me. What is this?
Our money is like
school.
Unaona unaacha culture yako bro. Even though hizi stuff ilianza.
Nimekuwa mzungu hivyo.
Umekuwa colonized.
But mbona tunasema ngao?
Transition no change.
But that's only a matter.
Unajua bro. No. But no. Real talk.
You accept development.
Bro, real talk. Real talk.
Modernity.
Mm.
Ah, unaacha your values.
Ah, zii.
Ukikuwa more flexible bro, with your morals.
Bro, real talk. Yeah. Unajua wasi kama, mbona wasi uishi long. Adi wasi kama akina moyo.
But sinini yeti na increase pia sayo. Unajua mortality ratio inaongezeka sayo.
Bro, inaongezeka ama na reduce ama.
Yes. Zii.
I think ina reduce bro. Ya kwa first. Sayi uwezi. Kitambo ilikuwa 100. Sayi ni 90. Roughly wasi wako longest ni 90 something.
But many people are.
Ina reduce.
Okay, ni point. Isipokuwa COVID imeua like bare people tu on a madness like once. But we don't like at the goofy like kitambo sapa taking madness. Shit ina collapse, hurricane ina happen.
kulikuwa na bro, kulikuwa na mara moja ama mwarubaini venye tutai misiko against this shit but niko like tunaweza balance hii stuff, tunaweza hii stuff is to control sana. Usipate saa uwezi pika juu unaweza buy pizza bro, what the fuck, pika bro kama unaweza pika msiudishi. Yeah, usilete hii stuff to control. Usikue like saa uko na gari saa uwezi work out bro, kama uko na time exercise ikue part, hizi stuff ni parts of life bro. Wa Afrika bro, shida ni una nini kidogo, una sahau.
Una unajisahau. Ama nisinikutamani tu tumefantasy, tumeglorify hiyo kukua African man. Ndio jaribu kuforce values zenye haziko exist that time una live in. Unaweza pia lazima uangalie pia time una exist.
Unaloka gani? Unaloka gani?
Morality zingine huku lazima ukue tu goon kwa hii system tunaishi. Lazima
una yeah, for sure. As in
like sis, hii maisha lazima una kuishi na guilt mwanzo. Uwezi kuwa tu ati uwezi kuwa the most honest human being. Mm-hmm. Lazima ufinesi mtu mahali, upige mtu dent mahali.
Bro, you see Leo, I'm saying.
Ni experience ya kupigwa sisi.
Hiyo ni truth, I'm saying. Live your truth, bro. Usi, kama mtu amekubo bro, piga wo boys. Unacheki, usi give a fuck.
When was the last time?
Stuffings. Zii, misi, sijui. Sijadi, siyazi kumbuka did the last time nilifight. Sijui bro.
Hey bro, these days unendo
na fight. Sio ni mbona ni fight
me. Kipo shanku na shanga bro mbona.
But nasemanga tu ukileta ufara.
Wale, I'm telling you this shit.
Nasema seko pita lopo de mana kisi mama yake. Sasa kwa watu hizi kataka
kujo.
Sapa ipiki home.
Staff enye hiko bro. Kipo
shanku wa seko wa sasa.
Staff enye hiko.
Mama mapiji.
Before msea kupigi.
Mapiji ndo meja Kenya.
Bro. Before msea kupigi mpi. We mpigi bro. Make sure umempiga vizuri before akupige.
Checkmate.
Bro, sikudanganye. Like, usiona, no pity bro. Like, that is you bro. Unaona, hiyo time utasikia fiti. Na hiyo time utasikia fiti. Utarealize kumbe I was me hiyo time. Niliact accordingly bro. Unaona? Yeah, but unaona time enye menini umepiga uko like, damn, I wish ninge, I wish. Unaona, yeah, I wish bro. Yeah. You wish what? Umepewa chance. Tena kuna hiyo saku itarudia tu mahali mseme kufanya tu kitu ufala. Usionge.
Zibati, mzoto utakuzaya manzi.
Na, but yes, si promote violence, but staff hiko ni...
Si hata fear, but...
You need to survive, man.
Ya mimi ya mengo say, ufaya ata kushop daily. True. Lazima wata kumiswa siku, because you get the measure of you.
Hide, hide. Bro, these niggas ni koni, bro. Hawa say ni koni.
Anasema nga familiarity na breed contempt. You know, kisha get the measure of you, man.
Hiyo pia ni fiti for energy yetu msee, unajua tusipei watu ex. Kama we msee unaona staff unafanya hii sana. Kuna tu real niggas na kuna tu ma Decepticons tu watakuwa hapa tu kujua shit yako ndio wa ride tu wave yako. So unapata yeah, ukifanya ukidu you bro, usipei watu access tu energy yako sana. Hide from our sisi sana ndio wajue value yako, unajua.
Wale the lucky you different are, the more people who are interested in you, I guess.
Unaona uko
different. Very unique, yeah, something
like that maybe.
Mundo, how regular you are. Kwa
hapo tu, na kuzoea kila siku, so there's nothing different.
Kwanza kuzoeana na watu, usizoeane na watu. Ukicho kuzoeana na watu, it's a bad thing, for real.
Kumbuka familia ni mzuri, human beings
ni kuzoeana ni different.
Kuzoeana ni different, man.
That's why ni kwa hini tunashuku, na kushuku tu wanatayo. This nigga can do any shit at any time.
Kaka kuna watu force to vitu bro.
Sasa tuzi kuata siku kwa roho.
Usi force vitu.
Again, he said it's my game shit.
Man, you can't do that shit.
Bro, that's not us, you know of you. Ajaliziwe hivyo.
African kings.
That environment, bro, check, it depends.
Tunaacha, tunasau roots
zengi. Wao ndaku roots zangu zangu kuwa warrior sasa
hivi. Mina, msee, unajua bro, as in... Hakuna times vitu zikichange sana ndio vitu huwa zichange, unaona? Sasa hivi venye unaona kila like 2022 vitu zimechange a lot sana. Na hadi sasa hivi kama ujui like the world like on a world level, mse say the East wanna control like world market.
All the time. Man.
No.
China is the strongest economy in the world.
Yeah.
Now the strongest economy.
Na pia usitake jua like the Western, sisi tumekuwa rest kwa the Western regime, like Western hizo myths, the Greek mythologies and stuff.
It's black and it's not up and down in your story.
Yeah, so.
Nimeruka di Egypt. Said yada Africa atuna. Hata siku wana philosopher walikuwa na made you, lakini they never wrote it anywhere.
So unapata...
Nobody ever told their stories.
So unapata sisi...
That's so true.
Sisi tuliletewa hizi vitu ma theories. To mystic nazo hadi sasa hii bro,
we don't have our
say wako bado na sticker na kuambia Sunday enda church bro, na hiyo Sunday kuna stuff unaenda unaweza enda ufanye kitu worthy bro, mbona uende church bro, mbona na una waste time.
Wala tunanga those cultures of ours that us that
sisi tulikuwa spiritual bro, tulikuwa spiritual hatukuwa religious.
Point now, who's your ancestors? Jaribu kusema kani grandparent wako aliraisiwa na mkoloni.
Sasa ndio nakwambia si tuna so break from the curse bro. Si tuna break from the curse.
Sasa ndakurudi
sasa
na kama mpya basi.
Na
hebu tuanze culture yako mpya.
Okay, culture yangu, culture yenye iko ni culture yetu bro. As in stuff yenye tunafaa tujue. Ni kuna stuff zingine ma theories na ma myths bro, bado zima superstitions, bado zinatu hold. Inafanya freedom.
Si pia ni same ule msepi yako. Ako ota mashinani ya jayi kuexposed pastei. Mwenye me hold on to hizo traditional mindset.
Jio me hold kuna ati kuna uchawi.
Unasawa maybe
akienda tao.
Yeah. Aende hosia seek the best medical healthcare available.
Sasa unaona hii superstition kenyeji.
Watu bado they are still
na ukona cancer.
Bro, mina kitu mi usema.
Na ukunye herbs upone cancer bro.
Bro, mi kitu nadai kuambia. Unacheki.
Lakina kisha tu nisikiko na zio DMT or some shit.
Is it like maybe there is a plan kama kuhabia hiyo shit but I
don't
know. You just don't know like what the problem is there na hapa inde na ujui ni fani
kila kitu ni chemicals
ndio kuna his
shit ndio ni crack vya zingiza kwa
mwili his shit atujapatia they have something
but you wanna see to the dating us to fail bona sia those develop this shit for
see that's what
you that's what you raise this of it so information bro
no way of living
na
this is just the fact up kwanza
bro stuff yetu ni kitu yenye ujue mse
bro
hawa sio wali plant kila kitu kwa mind yetu
kila era kila generation sasa maybe kuna philosophy ama ideology na define sisi tunasema ni hippies sasa sisi ni gani watu wa
ndio maana nakwambia
that watu wa 40s now liko radical as fuck ni wende world wise bro, when the two world was due to a radical generation of human beings.
You think about it like this. Mbona ujui na wengine wote au wengine wote like ziko. Na wewe hapo ujui. Mimi ngiyo zizime more powerful bro. Like shit yako ni kwa blueprint yao.
But si yako yao inaweza make
blueprint life yetu ama.
Like kama kushi mesha
na shit yetu.
Kushi mesha na yetu.
Yeah.
Ndio blueprint. Yeah.
Si ndio.
Mimi mazi kama
master. That's what they can. Ni maana ujui.
Na hiyo ndio maana nakwambia stuff tuliambiwa tu ndio tunajua bro.
We accept to
knowledge examples
tulipewa.
You only know what you
like kitu yenye we only know what we read bro. What you are taught bro. Unaona? What to think bro, tuliambiwa tu what to think, not how to think.
Hatukuambiwa kuna jamaa most struggle na jeje na zake na Evelyn Baring mangi.
Tufundishwa history ya UE.
Hizo kampuni nimefunzwa
nyingi. Tunafundishwa history ya British bro.
Industrial revolution ya.
No me echo the whole care about us.
Sijumda kwanza mwenye alikuja na chuma Kenya wazee. Mimi hata sijumse. Lakini usha joke captain of
industrial
revolution. Industrial revolution Brazil. Why do I care about that
all? But lazima kuna world view. World view is important.
Okay yeah but
let's expand
scope. There better things when is offer bro.
Ni wale mimi ngam sio kipata chance ya ku travel out of Kenya.
Deep.
Hata kani kwenda tu Uganda. Yeah, no, we are two different people wanaishi. We are two different human beings.
Eh, badala kwenda mimi hadi nimesema hiyo. Badala kwenda Dubai ya kwanza,
South Africa.
Uende Paris. Siende hata enda hata Egypt. Enda UG. Enda hata Morocco.
Yes, this is our tupendi na skin.
Wose wameenda Dubs bro na
shaka. Kwa North Africa hapo wanajana ni wazungu. Wako pale Dubai. Jumbo wa Morocco na Spain.
You see African.
Jumbo wa Morocco na Spain. Hizo za Spain zinaingia Morocco quicker. So yako tu Spain vile yako. Casablanca lakini akatu shit za Spain.
Juni bro, white wash bro.
There's nothing European here. Lakini Kenya tuko different. Kenya tuna kwa tume top continent.
We're moving different.
Quality of life continent to compare with. To compare with good or infrastructure for Kenya, man. Okay, nangadio Kenya shanga, ukiangalia hizi ma Namibian shit, wanakwesha capital city. Ina kato street flani tatu CBD pale. Mm-hmm. Yoni tao yao mzima. Inakata na kuru.
But bro, Africa sasa ina develop man. Sisi wadanganya hadi kama kina rapid sana. Ni siku travel tu. Stuff yenyewe nasema ni watu wana tume underrate Africa sana. But naweza kuambia sasa hii ni time yenyewe. Tukuwe proud si like
this is still the best time to
be. Uko na DNA crazy.
Exactly, man.
DNA still
the best time to be alive.
Msoto kuna DNA crazy.
Uko na DNA crazy bro. Ungedeve nye die mashauri hapa nje na zafaitia DNA yako wanakuangalia bro hapo like
yosema
that's a black kid
nitakupiga mimi
wale wanafikiria DM
basi ajosa nipigania nitawakalisha chini what the fuck
you think ashauri anaweza angalia boy alafu aseme damn I actually hit that one nini
but see vile unafanana hapo yake lazima kwa vile umevaa hiyo inshallah sasa ndio like for monome there's to be
unasema mashauri wa Nairobi ama mashauri ya
life in everywhere
like everywhere
girl is kuangalia tu at your face is beautiful
kama mama
what do you mean yeah. Beautiful ndio mtu unajua kusema
lazima There's something
extra. Rihanna's a get dick anywhere, anytime.
Bro, what do you bring to the table? That's the question, man.
Dick in a value. Una so value. Sini kweli. Ama ni siya just set value.
Wallahi I think ni siya just set value on our dicks. You know that, bro.
But your dick has value, bro. Knockout.
The president has already been set.
Your dick has value, bro. Don't waste that energy on some shorty.
No, that's one thing guys should avoid.
Sidi kuna mademu ku embarrassed. For linking up with kuna mademoiselle admit hadi utapeleka to your grave like you did it still you wanted to bust the nut ulikuwa umezima light hata umwangalie
atakutaka
you should devalue the cake right
mimi nakwambia guys don't care if the shore is ugly man we cover the face up or it will be bro man don't care
what is the tip for your perspective
ndio maana bado madem kwa streets wako na watu hizi ndio maana umebada guy nuts
kote na
lakini
hakuna mwanaume ajali when it comes down to it kwani waseuji expose publicly wengi si ni wanaume kunyonga tu kwa spirits hapa tu ni wanaume mwanaume anajua ajali atasema tu nimechizi
na kuna mtu ananyonga
sana anasema tu nimechizi mimi nimedugu drugs
niko two drugs
I was drugged.
There's no way. Ati unanyonga on the street dola patwa sema. No.
Watu mwanaume ajali. Mwanaume ni crazy.
Retarded bro.
But in high time say mwanaume jue akona value bro. Unajua mwanaume like
mwanaume we have the need.
Man bro, man is a god bro. When he god, when unajua when we carry the seed mseye.
What are that aside. You don't lazima umeline. Hiyo kimeni nayo utamini niko kwa mseye. Utamini na unaweza sema siku na sasa wanajina wa demu lakini wana orgasm bila kukama. Yeah. You know, but kuna people who claim they do it.
Yeah.
Sasa wanafanya semen retention. Kuna practices you can do. Kama aim yako ni kuretain by seed. The purity of mine and two
million. Yeah. Yeah. Kuna drizzy hapo, unaika so. After my mother.
I think semen retention.
Izo shit.
Just semen retention is not good too for your health.
But there's still need for a man to always have somebody.
Exactly.
Kwa nini kuna made like mimi nanga relationship squeeze niko service people. Mothers you kupenda. Nito promise ego.
You can still that's how bro, it is. You can still get bitches on the low. Na usiambie watu. Si lazima busy yako.
The ones who post public.
Mimi nanga bro. Kuna wase wana get bitches out here.
Unataka those who post.
Plenty bro. Those who
post TikTok.
Kuna wenye wana get plenty bro. Na hautajua busy yao.
Kuna mtu wewe ndio ma TikTok atalanga hapo na Uber akirudisha.
Na mimi on that TikTok gang. Kwanza
kuna tu wacha ni wacha ni wa show there. Bro, Jacob bro.
Nataka bed na senda.
Ah, sio huyo hapana.
Ziada. Ni sawa. Jacob zanga na kutia ziada.
Sasa ndio anaanza kutoa.
Na vile ananikalia komboto, mimi na hiyo ndio line tu ndio.
Anaenda di wa juu bro. Lakini shout out to guys who work for themselves, you know. Shout out to guys who work for themselves.
Bro, as in
struggle and
feminism.
So point yangu ilikuwa still
no feminism shit. Independence, independence.
Kabla ni potent. Sasa mwa shit kwa feminism. Yeah. The worst shit is something happening in relationship ni kwa cheated. So sasa mimi the worst shit ameanga. Ni ni something cheated relationship ame break sasa si ndio ameichafua. Na yeye cheated on pain ina depend sasa na yeye kama mwanaume. Hii ni hati yako.
Bro nani
ali shit? Kali shit amse umeshinda na kila kitu inakubombona sasa wewe. Unaweza kuweza accept. Leo nataka ado kunishinda mwanangu sasa. Mimi sasa kupeleka biani leo. Mimi lazima ni save. Lazima nitoe from my savings to my account. Inataka couple of business deals. Unim sana kupeleka hivi. Sasa yangi unaiona. You know. Ukisema unataka zi dress 7000 mimi oi chill. Wait, what? Hizo ni many dresses.
Lakini mimi madefu.
For a while. Spread over. Hiyo ni unaona. Hiyo wezi ya gila. Lakini saa ushasikia ni mse. Akwama ni mse akona more inches than you.
Hey, may think it's all about prints. Money. That's all I usually
bro, bro. Exactly.
As money aje mazoe. Money aje na rich.
Yeah, yeah, here it is.
Johnny Depp hapa amekuwa kipigo mahela.
Watu wana aje.
Money. No one cares about your dick. Bro, let me tell you. Have good dick game. But you get shit on by a nigga.
Where is your kill?
Yeah, exactly.
Okay, depends on men. You're not checking.
Kila dem ni ina function different. Anaweza kuwa na different needs hiyo pesa yangu. Si needs. Like hapa ndo yake anaweza make still.
Okay, kwa nyako hivyo ndo nasema wako fit unacheka. Lakini mimi nasema these others.
Wewe ndo unataka.
No, I don't those ones. Those are the ones that are for the streets. No, I don't those.
Lazima tembe kwa streets.
Mimi na die broken ones na naweza I think set inaweza wa change. Na feel like niko na the light. Please come baby, come.
Then you see. You
wanna only say that I'm not going to Instagram, I'm not going to be here. So we're going to be on a trip, in a little rocket ship. Ukishani shaka tu ni aliens za kile life.
Msee wewe nyinyi mnadai ku date Shuri as in
sinaweza toka hivi kazi.
Okay, ikikuwa about hii Shuri. Mwanga tu ni about to bro, mimi na dai peace msee, peace. Is as in bro.
Dema na kupata tu peace of mind.
As in peace of mind nikikuwa na hiyo. Yeah.
Ndio ndo dai.
You're good.
Mimi kuna too many factors. Mimi pia nataka ni bambe basi. Mimi nafanya extra shit.
Yeah, kuna tu time tu ataleta utoto of course, but
dema
najua, anajijua bro.
Nataka dem very available.
Dema ko very secure na asa.
Mimi choka na mtu haraka manzi. Mimi nataka dem after while unakoa fine. Nini una sneeze all the time? Nataka mimi nataka kumeliva fine.
Yeah.
This thing with your thoughts. All the time you're doing this thing all the time. Better is never break up with people for stupid reasons even if you're like, shut
up. Bro, hiyo basi uko na shida.
Mapua ya mse unajua na kaanga fani.
Wewe ndio uko na shida, sio wewe.
Yaani wewe.
Asipi na
shida ni
I'm always the problem.
Una I am the problem. I want problems.
I want problems.
Wewe ndio problem mwenyewe.
Lakini bado mimi ninajenga niko na tatizo sijipi pressure hizo imeisha.
Ndogo.
Sasa zingine kwa safari you must stand and utakosa kuona view. Unajua safari inaenda very fast. Si bila tuzo na imeisha ni easy years ni moba. When you see people are dying in South Korea sort of 90 years mapita hivi. Like alikuwa tu bare youth anafanya bare shit ashakuwa 90 gone.
But I'm sure living until 90 is okay bro, like that's okay, you know. But that is like torture.
I'm not going to fight. I'm going to struggle and if I struggle to get in here, okay, if you struggle and you're 90 and you can still walk and do shit, that's okay bro. I'm so excited, I'm so grand, that's what we're doing. For 4 days, mama excited, he's so happy to see you. Even the Malaysian, I mean, I swam mission, I could go to Veranda the whole day. naanza kutafuta vipi mguu narudisha kwa nyumba. Hivyo tu.
Unajua ni usumbua
baada ya pause and shit. I knew it was
usumbua watu wasio.
Wewe mtu wangu, sasa ngoja mimi mtu wangu atamedi na mimi.
Tukachukula.
Na mimi nimemedi na mzazi wangu. Ngoja mtu wangu pia atamedi na mimi. Sasa lazima nilipize kisasi. Ni kuwa hapo 115. Queen. So Queen has celebrated birthday juice.
Man,
you're not a Jew, man. No, I'm sorry to colonize. See how fucked up umse bado yuko, man. Hakuna mkenya nesana kwa assassinate tu umse, yaani. Hakuna mkenya sha kuwa cook kwa palace hivi. So Kenya tumetembea dunia, unapatanga stories huko na mkenya sana napika Hollywood. Kwa zi mkenya ni chef NBA. Sindi wana kwa mkenya ni DJ NBA. Mkenya zi walikuwa napikia Man City, ya wa zi tote nani. Nilione hii shit. Kwa ni akuna mkenya shafika palace hivi?
Hey, labda wako hapa.
Mai, mkenya wazi tuweza sasina. Mmoja tu wakwe, lupite hii, atuzi lipa lupite hii. So, invite yonge hizi shit.
Wanta, can do the job.
Manze, hai. Atuzi sinike lupita bitcoin katha. Tuzampatia land kwa multiverse. Zala hasa ya bai land multiverse. Kitompea land kwa multiverse wazi. Like hii episode ikuwa nice team.
Sala good NFT.
Kwa wata wa mwemedi na 60 a minute.
Yes sir.
Inafasa tuki deep. Sinu naziwasha. Hawa kizima. Sinu ya.
Yes sir.
Kwa menja episode.
Always bro, this stuff ino wash a daily.
Kuna zingine ka 35 wa nisaskia still. Wa nisinteract kwa social. Wata na juwa. Kwa jonesi podcast wa na social. Until next time, I'm going to put a show back again in the Brazil.
Yes,
sir. Now, I'm going to put a show back all the time. I'm going to put a show back all the time. So, I'm going to put a show back all the
time. See,
wow. Fuck, fuck,
fuck. Prior to this,
I'm going to put a show back all the
time. Put up a show, I wish
you could do it. Well, I got
deep to reminisce, but I'm going to put a show back all the time.